izina ryiza ni rya Yesu, izina ryiza riruta n'amazina yose numvise. Hari abitwa abasitari bagira amazina menshi cyane, izina ryiza ni rya guhinduye umwana w'Imana. Hari abitwa abaniga bagira amazina menshi cyane, izina ryiza ni rya guhinduye umwana w'Imana. Hari abitwa abatavu bagira amazina menshi cyane, izina ryiza ni rya guhinduye umwana w'Imana. Izina ryiza ni rya Yesu, izina ryiza riruta n'amazina yose numvise. Hari abitwa abasitari bagira amazina menshi cyane, izina ryiza ni rya guhinduye umwana w'Imana. Hari abitwa abaniga bagira amazina menshi cyane, izina ryiza ni rya guhinduye umwana w'Imana. Hari abitwa abatavu bagira amazina menshi cyane, izina ryiza ni rya guhinduye umwana w'Imana. Abigishwa bari ku nyanja mu gato nijoro bagenda, maze babona ishusho y'umuntu arimo agenda hejuru y'amazi. Ubwoba burabica barataka cyane bati uyu ni umuzimu, turapfuye. Turamukizwa n'iki? Turamukizwa nande? Iyaba umwami wacu yari hafi. Bamwe batangira kwigira inama yo gusimbuka mu gato bavuye mu nyanja, bati kurimburwa n'uyu muzimu biruta no kwicwa n'amazi. Niwe Yesu ngira ububasha, umenya inzira y'abanyamaguru hejuru y'amazi. Nizere azagucira inzira aho itari, akwambutsa ibibazo bikugoye. Uzabasha kubihagara, bizaca munsi y'ibirenge byawe, ubikandagire. Usaba umugabo guhamya, intsinzi iboneka mu kwizera uwo mwami Yesu. Niwe Yesu ngira ububasha, umenya inzira y'abanyamaguru hejuru y'amazi. Nizere azagucira inzira aho itari, akwambutsa ibibazo bikugoye. Uzabasha kubihagara, bizaca munsi y'ibirenge byawe, ubikandagire. Usaba umugabo guhamya, intsinzi iboneka mu kwizera uwo mwami Yesu. Amateka y'indirimbenye dusoma muri Bibiliya, izo ndirimbenye zijya zinshimisha. Indirimbo zikomeye zitangaje kandi zinezeza.
Indirimbo ya kane nziza cyane, indirimbo nziza kuko umuntu kutigeze kumva. Hosana, hosana, izina rye rikomeye,
icyubahiro nicyo Umwana w'Intama, Mwami Yesu.
Yavuze inkuru
nziza,
indirimbo ya kane
izabanageza
mu ntara ye kuririmba.
Indirimbo ya Mose y'Umwana w'Intama, nzayiririmba kuri iyo mihanda myiza y'izahabu.
Imwe nkuru nziza,
nziza,
nzaririmba indirimbo
nziza,
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 nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, nziza, n
iyo mwana w'intama zayiririmba kuri ya mihanda myiza y'izamu
mahoro mu mutima wanje kuva nakiriye Yesu umucunguzi na indutse mushya bicaremwe gishya nago nzongera kurinda gira ukundi mujuru
bejuri
Thank you. niba yabashije kunesha urupfu n'ikuzimu, niki cyangunanira uwo Mesiya? Niwe murengezi ufite byose ububasha, ntakimunanira nacyo. Reka ndirimbe nuzunga umutima, umutima fite umurengezi udafite ikimunanira. Niba yabashije kunesha urupfu n'ikuzimu, niki cyangunanira uwo Mesiya? Niwe murengezi ufite byose ububasha, ntakimunanira nacyo. Reka ndirimbe nuzunga umutima, umutima fite umurengezi udafite ikimunanira.
Ibyishimo tuzagira tugeze iwacu mu ijuru. kuza chane Kuchiri miruho isi Megiti shima tuzagira Mungami yesa ferekana Gababa sawa na filie Bavu ya misi
Megiti shima tuzagira Tujezi wacho mijuru Marani fuza chane Kuchiri miruho isi Megiti shima tuzagira Mungami yesa ferekana Gababa sawa na filie
Shima tuzagira, tujezi wacu mijuru Marane foza chane, kuchiri miruho isi Megiti shima tuzagira, mungami yesa ferekana Gababa sawa na filie, bavu ya misi
Tashe mijuru, amina Infunguzo zikuzi muzara Tashe mijuru, amina
Aleluya
Intindi umami yesu Yawa ye ijitangaza Mijuru ose ashizwa Mabendera yo mutinda, amina
Aleluya
Intindi umami yesu Yawa ye ijitangaza Mijuru ose ashizwa mabendera yo gutsinda, amina
Aleluya
Intsinzi y'umwami Yesu yabaye igitangaza Mijuru ose ashizwa mabendera yo gutsinda, amina